Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao. Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao. Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao. Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao.
Neleze basi, muda unakwisha, kilichokutibu nini mpaka utaki nena? Unaniponda sana, unanicheka sana, unanisema sana. Rafiki vipi, mbona vitimbi? Utabebwa na wimbi, utabebwa na wimbi. Unanisema sana, unanicheka sana, unaniponda sana.
Najisikia shodalintia zote so kwenye fasha hoto pia wananigotea sitapotea niko nao mpaka siku ikifikia. Ni mambo mengi siwadisha yapitia, stick on too strong tunaendelea juhudi mudi puli mbele mimi sikosi njia wanayoanza sasa na malizia niko busy kile siku natafuta huu mziki ndio kazi wasiwasi nahitaji mafani nahitaji nafasilia kama mwili unavyohitaji mafasia niko bio kile siku na kusema ndo yao tiket sikio juwe sima na sita kiderao sikia wanashindo ni hao wanashindo na yao wanashinda kibao
pia. Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao. Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao. Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao. Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao.
Kama haters wanaochonga pia niko si niko fula we never fear I will never see really never care baraka zangu nazidi kuzipokea wana sindo ni hao huyo kijana na kwao natafute mazao na natafute mazao sisi pushi ni wao natafute ni ya jote kwenye game sini paka badani kila ni kuras my popi sepe mkono juu watarusi na amini wade situation is you gotta spend my ways no way down for my head to fulfill my dreams anyway after lining ndani ya nyumba ndiyo baki na maseda kuwafunza kwa muda. Cheers, Joe in the house, Saturday, what a blue.
Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao. 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 Najua maneno ndo zao, nachuki fitina ndo zao.